Prima classic, baby.
C'è anche Saploia. È Saploia.
Us a Friday pure ciapa. Angoba ti è una magnoia. E ne ha tanto treni official. A professional player.
Medic, killer.
Bye bye wamekwenda wauni wangu. Bye bye wamekwenda na chafu zangu. Bye bye wamekwenda wauni wangu. Bye bye wamekwenda na ndugu zangu.
Uyo angekuwepo rafiki nisingewaza. Rafiki kipenzi ninayempenda. Angekuwepo rafiki nisingewaza. Rafiki kipenzi ninayempenda. Hayupo tena duniani.
Swahiba.
Nilo mpenda kwa imani. Hayupo tena duniani. Nilompenda kwa imani.
Hizo, hizo, hizo. Ma, wakiwa nalia na ngopa kutagulia. Bado moja mahala kaza tumapokia. Tumekula nao, tumaishi na hona. Wata saa hapo kwenye dunia. Hapa kambate na duwa na kuwebea. Kwa pango na uli na kuwashia. Washirika sera uba ni na kushomea. Kwa pango kubwa kigogo ni motokea. Tena kisha chene badi festi wanalia. Haye wa kisha aiba kwenye dunia. Kusa bai bai, sema bai bai. Wanafuta choke manyo minalia. Kakige dunia wanakwa metabulia. Tena pele yao na nyumba zutapatia. Hile kusaliwa na mama metabulia. Mina sema bai bai, kwa bai bai. Mwane wako bai bai. Sema bai bai, tuye wana bai bai. Pasa bye bye, saga wina bye bye. Sema bye bye, poche kucho bye bye. Pasa bye bye, hase nani bye bye. Sema bye bye, kida ga bye bye. Pasa bye bye, hewa kucho bye bye. Pasa bye bye, hizo logo bye bye. Pasa bye bye, tu mu hizo.
Bye bye, wamekwenda wauni wangu. Bye bye, wamekwenda na chafu zangu. Bye bye, wamekwenda wauni wangu. Bye bye wamekwenda na ndugu zangu.
Uyo angekuwepo rafiki nisingewaza. Rafiki kipenzi ninayempenda. Angekuwepo rafiki nisingewaza. Rafiki kipenzi ninayempenda.
Hayupo tena duniani.
Swahiba.
Nilompenda kwa imani.
Swahiba.
Hayupo tena duniani.
Swahiba.
Nilompenda kwa imani.
Swahiba. Tuga moja kote wana koya dunia. Duniana viva kushiria. Nefanya kukoda likamine shika. Haunda vekono taita kwa mototo. Tenda kama Yesu wana kuwa lipoko. Kufa wake baba na mago tumeshaka. Pata bye bye, sema bye bye. Wema masamilia kila seku wanalea. Hewa Tanzania na vesha menye na mea. Kufa wake baba na usawa huna kaba. Kona dogi wai yaza mona huna kaba. Mena sema bye bye. Pata bye bye, mone wako bye bye. Sema bye bye, kapachino bye bye. Pata bye bye, mone wako bye bye. Sema bye bye, machete wote bye bye. Sema bye bye, mone wako bye bye. Pata bye bye, kila wana bye bye. Pata bye bye, saga wuna bye bye. Pata bye bye, kila gaa bye bye. Pata bye bye, la maka tapu bye bye. Pata bye bye, mone wako bye bye. Pata bye bye, hizo. Mama, yeah. Because everyone wanna do what you want. But she never said I would live a high prima. Oh, my people go home to the salama. When I'm a catabo, we push a double baboon. But I'm afraid they ain't a match as a man at all. Because I can tell I want you to go to Nayua.
Ah, also in a cellar. I pay Cassera. I pay your money, take a minute. I pay him so over. I pay everybody. I pick a body of a student. Everybody here. Anakubali sana mambo ya watoto kidogo. Watoto vizazi kidogo watoto bali fese. Mani manokwa. Watoto Bangladeshe. We msila pate. Watoto Bagala. Watoto zindaba lusu. Anaipeme sote. Ananane kapeja metwe baba.